sale nami babangcela ungikhusele. Nezitha nazo ziningi zikhuthele. Ngiphila ngomthandazo baba ngihlezi ngibabasele.